kama ukiniona na furahi. Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless. Na ukiniona na jitai. Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless. We here today, uko tulipotoka, tulishaka gondoka. Asa hivi tupoke. We here today, wala tujawai choka, walodha nitasoka. Saidi ndo wanase. Hakuna noma, no kisirani, no burudani. Yeah, yeah, yeah. Kusha nisoma, kama kucheza wanjani. Kuna mungu panani. Yeah, yeah, yeah. Wacha waonge. Tushereke. Stressi mawazo badae. Ae, ae. Binadamu wakosi cha kusema, hata ukiwafanyia jema, bado watakukosea tena. Na Mungu Baba kanipangilia mema, nipa pumzi na neema, nami naiona nyota njema.
Hakuna noma, no kisirani, no burudani. Yeah, yeah.